Sura mzuri, una kiburi, umeiniteka wewe. Weka chumbali, tena asali, nitatulia na we.
Mnipa love kwa mwingine sito kwenda. Mnipa love kwa wengine sito ona. Mnipa kafu paka ndani naona noma. Mchezo tatuchafu, baba jagoma. Usinilize mi nikawa kicha, nikawa kicha. Baba spriti, wale wana kaya. Ikawa oma, kichwa ni mawazo kaya. Baby girl, you are sweet kama
dance. Cheza kidogo, inuka kidogo, chini kidogo, nyesha mikogo. Call me, baby girl, call me, call me. I'm your king, baby girl, call me. Call me, baby girl, call me, call me. I'm your king, baby girl, call me. Call me, baby girl, call me, call me. I'm your king, baby girl, call me. Call me, baby girl, call me, call me. I'm your king, baby girl.
Nae kwenye bed na drop na anza na flow candles na blow mawaza na glow sina was ni for first class hizo ni poza kwenye chest.
Oh baby no, nitakupenda milele. As you know, you are the one and only. Oh baby no, nitakupenda milele. As you know, you are the one and only.
Mina chula dolo wawili tufanye family. Majilani wakili lidili tucheze pasili. Najichanga na pambana mokuweni dake pesi. Soke wali wanga penzi letu kuti ladies
Floyd. Unda kamati, kanchotaka kudumu nawe. Wanizi haki, wanishitaki, wanataka tukua nawe. Call me, baby girl, call me, call me. I'm your king, baby girl, call me. I love you. Call me, baby girl, call me, call me. I'm your king, baby girl, call me.
Baby girl, love me, call me. Baby girl, love me.